weighing heavy on my mind.
Nilikuwa na mambo mawili ya leo ambayo bado inaleta uzito katika akili zangu.
Now one of them has to do with my sister, the youngest.
Moja hapo ni kwa dada yangu mdogo.
I think last week they diagnosed her with a swelling in the throat somewhere.
Wiki iliyopita, mbili zilizopita walimpima akawa na kitu kama kimevimba katika koo yake.
Now as long as we didn't know what was the problem with her, we were in the dark.
Na kwa sababu hatukuwa tumejua shida yake ni nini, tulikuwa katika giza.
So that day when the MRI scans and the CT scans came through and we saw the problem, there was a rejoicing there. Finally we can deal with this thing.
Wakati picha ilipoonyesha, tulikuwa na furaha sababu sasa tunaweza kuhusika na hiki na tuimalizane nacho.
And so this subject we have now,
na kwa hivyo hii fundisho ambayo tuko nalo sasa,
is wonderful in that regard.
Ni ajabu kwa hiyo hali.
That I hope is going to be very diagnostic is what I believe is going to be.
Kwamba najua kwamba inaenda kuwa ni kipimo kilicho sawa jinsi nataka kusema.
And let me first of all be thankful to my brother for laboring in the previous session and revealing to us the righteous God who created us.
Wacha nishukuru ndugu yetu katika kipindi kilichopita kutuvunulia kumbu juu ya Mungu mkamilifu ambaye alituumba.
And now we are aware before whom we stand.
Sasa tuko na makini tunajua yule ambaye tusimama machoni pake.
The responsibilities that attach to our lives.
Uwajibikaji ambao umekusishwa na umeungamanika na maisha yetu.
The session that I have now is man the sinner.
Ile ambayo niko nayo sasa ni mwanadamu wa dhambi.
Now before we say much, let's read the scriptures, and I want to turn your attention to a number of them. Actually, I'll read a number of scriptures and then make comments, expository comments as we go along.
Na kabla tuendelee sana tutasoma maandiko kadhaa ambayo nitaeleza maana kadhaa ya muktadha kabla tuendelee.
And while speaking on expository comments, then can I encourage you, those of you who are able then to attend that Monday session, please do.
Napo ingoa juu ya mtiririko na kufundisha kimtiririko wa maandiko, nipatie changamoto wale ambao mtawezea kufika kwa hiyo mkutano wa Jumatatu, mkafanye bidii mkafike.
Because I have had this conviction for a long time that part of the, rather, maybe the biggest problem we have with preaching has to do with the treatment of scriptures as it relates to what our brother will be dealing with, expositional or expository preaching.
Ninashawishika kwamba shida ambayo tuliko nayo sana wakati huu katika mahubiri ni kwamba na hali ya watu wanafundisha maandiko pasipokuwa na mtiririko wa maandiko jinsi tutakapofundisha Jumatatu.
So then if you're able, please do attend on Monday, as our brother has invited us.
Tafadhali kuwa Jumatatu hapo.
Verse 1, I'll read all the way to verse 24. And then I'm going to of Genesis.
Mwanzo mlango wa kwanza.
No, chapter 3.
Mwanzo mlango wa tatu.
Genesis chapter 3.
Mwanzo mlango wa tatu.
Verse 1 to verse 24.
Mstari wa kwanza hadi wa 24.
And then I'm going to ask you to take particular note of chapter 2 verse 17.
Na pia ukaangalie katika mlango wa pili mstari wa 17.
I'll only ask you to take note of that.
Nitahitaji tu ukapate kuweka akili yako pale na uitazame vizuri.
But I will also read Genesis chapter 6 and verse 5.
Na pia nitasoma Mwanzo 6 mstari wa 5.
Man the sinner.
Mwanadamu wa dhambi.
This is going to be very diagnostic, I believe, and so listen to it not only for the purposes of learning what the gospel is, but for the purposes of ascertaining your own situation and standing before Almighty God.
Hii inaenda kuwa ni kipimo kilicho sawa sana, na sitaki usikie tu dhahabu ya kujua injili nini, bali pia kupima maisha yako wewe unaposimama machoni pake Mwenyezi Mungu.
Wonderful. Our brother Jeff is doing absolutely wonderful. Thank you, brother. Appreciate it. Chapter 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of the tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. The serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden, verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cast above all cattle, and above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thou shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee, between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. And to the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception in sorrow thou shalt bring for children, and thy desire shall be unto thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. And in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also unto his wife did the Lord make coats of skins, and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and placed at the east of the garden of Eden cherubims, and a flaming sword, which stand every way, to keep the way to the tree of life. I will not have you read that, Jeff. It's very long. So what I'm going to do is to ask you to read with me Genesis 6 and verse 5, if that's all right with you, brother. That's all right. Go ahead.
Bwana akaona jinsi ambavyo uovu wa mwanadamu umekuwa mkubwa duniani, na ya kuwa kila mwelekeo wa mawazo ya moyo wake wakati wote ulikuwa mbaya tu.
Alright. Now, so man the sinner.
Mwanadamu mwenye dhambi.
What I'm going to do, because this is going to be a rather protracted presentation.
Kila ambacho naenda kufanya inaenda kuwa ni mambo ambayo yanaweza kuwa mengi na mazito.
It's going to be a lot of considerations that we're going to tangle with together, so I ask of you to bring your A-game.
Kuna mambo mengi ambayo utahusika naye, ambayo nataka katika akili zako na mawazo yako ukapate kuyaweka makini sana.
So to help you to follow the message,
kusaidia kunifuata sana,
I'm going to declare my objectives beforehand.
Naenda kutangaza yale makusudi nataka kuongea juu yake kabla niyaongee.
So that not only will you have a holding line on which to hang every detail that I'm going to bring,
si kwamba tu tutakuwa na ile mtiririko ya kushikilia kila kitu ambacho tutakuwa nasema,
but also that this information will have a summary in advance,
lakini
so the details you miss will somehow fall in that bigger picture.
Lakini pia utakuwa na muktadha mapema, ili yale ambayo utayakosa utakuwa umeyaweka katika ile muktadha unaweza kuyashika.
And can I just offer then that if you would want access to my notes, I will leave them with our brother Jeff.
Na kama utahitaji notes zangu tutaachia ndugu Jeff.
So not to worry too much then.
Kwa hivyo usijali sana.
I will seek to answer three basic questions throughout this presentation.
Nitatafuta kujibu maswali mawili katika
three,
hali ya maswali matatu katika hali ya mtazamo huu.
Three basic questions we need to answer.
Maswali ya muhimu sana ambayo tunahitaji kujibu.
Number one.
La kwanza.
What is the true character and origin of man's sinfulness?
Je, tabia ya ukweli ya mwanadamu na chanzo cha ile tabia ya dhambi hiyo ya mwanadamu ni gani?
What is the true character and origin of man's sinfulness?
Ni tabia gani na mjanzo gani cha dhambi ya mwanadamu.
It's important.
Ni muhimu sana.
In other words,
kwa mambo mengine,
how did sin enter the world?
Je, dhambi iliingiaje ulimwenguni?
So that's the first question then that I hope we will answer.
Hiyo ndio swali la kwanza ambalo tutajibu.
Second question that I hope we will answer is this.
La pili ambalo natumai tutajibu ni hili.
What is the seriousness?
Je, ni ya kujalisha kwa aina gani?
And the gravity of this sinfulness.
Na uzito wa dhambi hii.
What are we dealing with?
Tunahusika na nini?
Is sin a mere mistake?
Je, dhambi ni kakosa tu kanakaonekana tu?
Why does God react the way God reacts in the Garden of Eden?
Ni kwa nini Mungu anafanya jinsi alivyofanya katika shamba la Eden?
Now, I've often talked with people.
Nimeongea na watu kadhaa.
Who say to me, Pastor Eli, I think God overreacted in the Garden of Eden.
Ambao anasema kwamba mchungaji Eli nafikiria Mungu alienda zaidi katika shamba la Eden.
In a manner of speaking,
kwa njia ya kuongea,
God killed a fly on our foreheads with a sledgehammer.
Kwamba Mungu aliuainzi na ile nyundo ya kibuyu kwa uso wake.
I mean, what's with taking an apple or whatever fruit it was?
Kukula tu ile tunda kwa ilikuwa hivyo.
What's the big deal really?
Nini iliyokuwa kubwa pale?
That seemed to be an overreaction. The punishment doesn't seem to fit the crime.
Inaonekana ya adhabu haitoshelezi kosa lilifanyika, alienda zaidi.
So I hope,
kwa hivyo natumai,
that by the end of this session by the grace of God,
katika mwisho wa wakati huo kwa neema ya Mungu,
we are able to see the seriousness and the gravity of that which happened in Eden.
Tutaona ule uhakika wa hiyo dhambi na uzito wake.
But the third question that I want us to answer,
lakini swali la tatu ambalo nataka tujibu,
in the process of our presentation together,
katika mwelekeo wa kuongea maneno haya pamoja,
is this.
Ni hii.
What is the propriety?
Ni nini uwajibikaji wa kwanza? Kitu cha kwanza mbele nini?
How can it be?
Itawezekanaje?
That another sins,
kwamba dhambi zingine za mtu mwingine,
and I suffer the consequences.
Na mimi naumia taabu za dhambi za mtu mwingine ama mahali pengine mimi si kweli.
Does that not sound unfair?
Je, hiyo si kwamba Mungu si asi sawa?
Adam sinned.
Adamu alitenda dhambi.
We are dying.
Sisi tunakufa.
Adam sinned.
Adamu alitenda dhambi.
We are getting sick.
Na sisi tunagonjwa.
How fair is that?
Je, hii itakuwaje sawa?
Those are the three questions that I want us to answer.
Hiyo ni maswali matatu ambayo natarajia kujibu.
So I'll say so many things.
Kwa hivyo nitasema vitu mingi.
So many things.
Maneno mengi.
But I'm basically trying to answer those three questions.
Lakini kwa muktadha najaribu kujibu maswali matatu hayo.
That kind of gives you a structure.
Hii inakupa hali ya picha ya
the flow of our conversation together.
Kwa hali ya kuongea kwetu hapa.
Now I say to you,
na nasema kwako,
that in order for us to answer those three questions correctly,
kufikia sisi tujibu ile swali kiusawa, maswali matatu kiusawa,
we must at the very least,
ni lazima kwa utache kabisa,
investigate what I'm calling the standing of Adam in the presence of God.
Tuchunguze kwamba Adamu anaposimama machoni pake Mwenyezi Mungu ilikuwaje.
That is a vital question to answer.
Hilo ni swali la muhimu sana la kujibu.
That is exceedingly important if we will answer those three questions correctly.
Hilo ni zaidi na muhimu kwamba tukapate kujibu ya maswali matatu kiusawa.
And we will come back to Genesis. Don't worry about it.
Tajibu, tarudi katika mwanzo usijali na.
How does Adam stand before God?
Je, Adamu anasimamaje machoni pake Mwenyezi Mungu?
In what capacity does he stand before his maker, his creator, the righteous God?
Katika kiwango gani ambaje anasimama mbele ya muumba wake Mungu mwenye haki?
Let me advise you now.
Waje nikupatie maagizo sasa.
Do not abstract this message from the previous one.
Usitoe ujumbe hii kutoka kwa ule wa kwanza ambao umetoka hapa.
I am building on what my brother Josh had already said.
Najenga kwa ile ndugu yangu Josh alikuwa ameshaongea tayari.
How does Adam stand before God the righteous creator?
Je, Adam anasimamaje machoni pa Mungu muumbaji mwenye haki?
Very quickly, very quickly.
Kwa haraka sana.
Let us say three things then about this matter.
Waje tuseme mambo matatu juu ya maneno haya.
Very quickly then because we have much to cover in terms of material.
Kwa haraka sana kwa sababu tuko na mengi ya kuhusika nayo.
I told you, Bring your A-game, bring your mind. Yeah, that's important. So Adam first of all stands before God in a familial relationship. Adam stands before God as a member of God's family. Now the Gospel of Luke chapter 3. When Luke tells us the genealogy of Jesus Christ our Savior, he begins from Jesus, going backwards to Joseph, all the way back, all the way to David, to Jesse, ultimately to Jacob, Abraham, and ultimately to Adam himself. And Luke in verse 38 of chapter 3 correctly and directly identifies Adam as Adam the Son of God. He is a son. And so as the Son of God, Adam stands before God as an heir and beneficiary of all the estate of God.
Adam anasimama machoni pake Mwenyezi Mungu kama mrithi na aliye wa kufaidika katika mambo
ya Mungu. Now watch carefully.
Sasa sikiza vizuri na
the doctor tells us.
Daktari anatuambia,
but if you take your child,
kwamba kama unapeleka mtoto wako,
who fell and got injured,
ambaye alianguka na kaumia,
the first question the doctor will ask you,
swali la kwanza daktari atakuuliza,
from where did your child fall?
Alianguka kutoka wapi?
Was it from a seat onto the floor?
Je, alikuwa kwa kiti na kaanguka kwa
sakafu? Was it from a tree all the way down?
Alianguka kwa mti mpaka chini?
Because the height from which the child fell will determine the extent of the damage.
Ile urefu ambao mtoto alitoka akianguka itaelezea ameumia kiasi gani.
This is why we must understand where did Adam come from.
Yes, above, let me tell you, Adam alitoka wapi.
No, he comes as a son of God.
Anakuja kama mwana wa Mungu.
He has familial benefits.
Ako na faida ya ujamii.
All the estate of God.
Katika makusudi na hali ya Mungu.
He is an heir to the
thing. Yeye ni mrithi wa kila kitu.
This is important now.
Haielewa hii ni ya muhimu.
But I raise you higher.
Lakini inamuinua juu ni kuwe.
Adam is not just a child of God, a son.
Adam si tu mwana wa Mungu na mtoto wa Mungu.
But in chapter 1 of Genesis,
lakini mlango wa kwanza wa mwanzo,
verse 26 and 27, we are told God in his own conference,
anajua kwamba Mungu katika kongamano lake mwenyewe,
proposes to himself,
anajiambia mwenyewe,
let us make man,
wake tumfanye mwanadamu,
in our own image
hano wetu,
and likeness
na sura yetu.
He bears the image of God.
Ako na ile sura ya Mwenyezi Mungu.
Goodness me, goodness me.
Oh.
So now as you begin to think about
kwa
that,
tunapoanza kufikiria juu ya hili,
you got to think not in terms of benefits only,
usiangalie juu ya faida peke yake,
but also of the emblem that Adam carries.
Lakini katika ile taji ambayo Adam anapeba.
Oh, they tell me.
Niambie.
One of the reasons I fear the police man or woman,
moja wapo ya sababu na okoba wale polisi ni hii,
is not because they are big.
Si kwa sababu ni wakubwa.
Some of them are pretty small people.
Wengine wadogo sana.
And I think to myself,
lakini nafikiria kwangu,
if I got out of this car,
kama natoka ndani ya hii gari,
and if they insist on being stubborn,
kama anaendelea kunisumbua,
I could take the two of them,
naweza kuwachukua tu,
no problem,
hata si shida.
I'm thinking like that,
naweza fikiria hivi,
but I can't do that,
lakini haiwezi,
because they bear an emblem,
sababu wako na taji
of the Republic of Kenya.
Yile ambayo ni taifa la Kenya.
So if I'm to fight with them, I'm fighting the Republic.
Jaribu kupigana nao unapigana na serikali.
Adam bears the image of God.
Adam wako na sura yake mwenyewe.
Oh, let's put it this way.
Wacha tuweke hivi.
Adam carries precious cargo.
Adam anabeba kitu cha dhamana.
Secondly then, now we're going to go through this very quickly.
Nataka kwenda hapa haraka.
Adam not only stands as a son.
Asimame tu kama mwana.
But Adam also stands before God as a manager.
Anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kama mkurugenzi wa kazi ya Mungu.
Technical term is vice regent.
Katika lugha yamesema hiyo vice regent.
He is a manager of God's estate.
Yeye ni mkurugenzi wa kila kitu cha Mwenyezi
Mungu. God tells Adam,
Mungu anaambia Adamu,
that if you stand before me,
kwamba unaposimama mbele zangu,
I give you commission,
ninakupatia agizo,
to take care of everything I have done,
uangalie kimakini kila kitu ambacho nimetengeneza,
manage my estate,
uanze kuwa mkurugenzi ya kila kitu changu,
take care of them,
ukapale kuziangalia.
And Adam begins to name the creatures,
na Adam anaanza kupatia jina moja kwa moja kwa viumbe.
This relationship,
hii ushirika,
that Adam has with God,
ambayo Adam ako naye na Mungu,
is not a familial one,
si ya familia sasa,
it is a legal one.
Sasa ile ni ya kisheria.
That's important now.
Ni ya muhimu sasa.
Adam not only stands before God in a relationship of love as family,
sasa hasimami kwa upendo kama mwanafamilia,
but he stands before God in a legal relationship.
Anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ushirika wa kisheria sasa.
Adam has an interest in how the government of God is running.
Adamu makusudi yake ni kwamba serikali ya Mungu itaendeleaje.
That is not a matter to trifle with.
Hiyo sio mambo ya kucheza nayo.
He is involved in the management of God's universe.
Amehusikia ama amehusika na kuweka ugurukezi wa vitu za Mungu.
Let me try bring an example that I think is Greg Steve Nichols brings.
Wacha nilete maandiko mfano huu ambao umeletwa na mtu fulani.
Picture it like this.
Anasema namna hivi.
England is still some kind of a monarchy, a kingdom.
England bado ni falme fulani ya mtu mmoja.
You have the Queen of England.
Uko na ule Queen of England,
Elizabeth II.
Ambaye anaitwa Elizabeth wa pili.
Elizabeth has a son called Prince Charles.
Elizabeth ako na mtoto anaitwa Prince Charles.
All right? Now those two have a two level relationship.
Hao wawili wako na ushirika mara mbili.
When they are at home,
wakati wako nyumbani,
the queen addresses the prince.
Queen anaongea na huyu prince.
Elizabeth talks to Charles.
Elizabeth anapoongea na Charles.
As my son.
Kama mtoto wake.
My son.
Kijana yake.
I gave birth to you.
Nilikuzaa.
But if they go out in a public function,
kile wanapoenda kwa mkutano wa kiwazi wa kiadhara,
where they are addressing other people in their capacity as the royal family,
ambapo wanaelekeza watu kama familia inayo iliyo na ukuani nini uelekezi na uongozi,
Prince Charles doesn't say,
huyo Prince Charles asemi,
ladies and gentlemen, I'm bringing you my mother.
Ndugu zangu, nataka kuwaletea mama yangu hapa sasa.
He doesn't say that.
Asemi hivyo.
He says, ladies and gentlemen,
sema ndugu zangu, dada zangu,
of the commonwealth is what it is called,
ambalo mko hapa sasa,
I bring you her majesty the queen.
Ninamletea yule mkuu ambaye ni queen.
It's a legal relationship.
Ni ile ushirika wa kisheria.
And that legal relationship,
na ile ushirika wa kisheria,
has legal implications.
Iko na matokeo ya kisheria.
So for example,
kwa mfano,
if Prince Charles,
kama yule Prince Charles,
should do something that dishonors the royal family,
kama atafanya kitu ambacho atipatie heshima ile familia ya ukoo,
or something that is treasonous,
kitu ambacho ni cha kuleta hali ya kudhihaki na kuharibu,
to the United Kingdom,
katika ile kingdom ya USA,
as much as he is a son to Elizabeth,
hata kama ni mwana wa queen,
as much as the mother loves him,
hata kama mama anampenda,
the kind of relationship that kicks in is a legal one.
Ile hali ya ushirika ambayo inaingia ndani ya kisheria sasa.
And that explains the way God deals with Adam and Eve at the fall.
Na hiyo inaelezea jinsi Adamu anapohusika na Eve katika mwanguko.
I'm going to say something here in passing.
Nataka kusema kitu kipita hivi.
Something in passing.
Kitu kipita tu.
Before I tell you the third level of relationship.
Nataka kuelezea hali ya tatu.
You see, when God tells Adam and Eve,
wakati Mungu anaambia Adam na Eve,
in Genesis chapter 2,
katika Mwanzo mlango wa
2, verse 17,
na mstari wa 17,
out of all the trees you will eat,
kwamba kati ya matunda yote ya mzaituni utakula,
but this one,
lakini hii,
do not eat.
Usikule.
What is God saying?
Anajaribu kumwambia nini?
Is God so concerned with the fruit?
Je, Mungu anahusika na tunda peke
yake? Is that all God is concerned with?
Hiyo ndiyo Mungu anahusika nayo?
Joshua has told us that God created everything.
Joshua anatuambia kwamba Mungu aliumba kila kitu.
Surely he will not be trifling and concerned unduly with a mere tree.
Hatakuwa anapambana na kuhusika na kamti peke yake.
Brothers and sisters,
ndugu zangu,
ladies and gentlemen,
dada na ndugu,
God was concerned.
Mungu alikuwa anahusika
with what that tree represents.
Na kile huo mti unaakilisha.
That tree,
ile mti,
represented a number of things.
Inaakilisha vitu kadhaa.
Number 1,
ya kwanza,
the idea,
ile mtazamo
that God is the creator,
kwamba Mungu ni muumba,
and Adam is a creature.
Muumba na Adam ni kiumbe.
Therefore,
kwa hivyo,
God gives the law,
Mungu anapeana sheria,
and Adam is to obey that law.
Na Adam ni lazima atii sheria hiyo.
How can that be made physical? How can that be made concrete?
Yeye anaweza kufanywaje ionekane iwe ya kushikika na itiliwe manani?
God put something as a representation.
Mungu anaweka kitu kwa kuwakilisha pale.
So listen to this.
Sasa sikia hii.
Every time,
wakati wote,
that Adam and Eve,
Adamu na Eve,
came to that tree,
walipokuja kwa huo mti,
and perhaps were tempted,
na wakakawa na ile jaribio,
to take of it and eat,
waanze kuchukua ile tunda wakule.
Every time they said no to the temptation,
wakati wanasema hapana kwa ile jaribu,
they were emphasizing,
walikuwa wanatilia mkazo,
they were restating,
walikuwa wanaeleza kwamba
that God is a creator,
kwamba Mungu ni muumba,
and we are creatures,
na sisi ni viumbe.
He is the lawgiver,
yeye ni mpeana wa sheria,
and ours is to obey,
na sisi ni kutii.
That is the message.
Hiyo ndio ujumbe wa hiyo mti.
Secondly,
ya pili,
by every time looking at the tree,
kwa kila wakati alipoangalia kwa mti,
and not eating of that tree,
na sipokula kwa hiyo mti,
they were saying we bow down in worship to God.
Walikuwa wanasema tuanguka mbele zako na kuabudu.
We bow down in worship to God.
Tuanguka mbele zako na kuabudu.
You alone, O God,
wewe peke yako Bwana,
deserve to be worshiped.
Unastahili ibada.
You alone, O God,
wewe peke yako Bwana,
deserve to be obeyed.
Unastahili kupatiwa ibada yote.
So it's not just a tree now.
Si mti sasa.
It's the principle.
Ni ile kanuni ambayo ziko pale.
But the tree stands for,
kwamba mtu unasimamia nini?
But the third thing they were saying,
lakini kanuni ya tatu ni,
is that we are subjects of the kingdom of God,
kwamba sisi ni viumbe ambao ili kujipeana kwa ufalme wa Mungu.
Let me come out with it then.
Wacha nikuletee hii.
The sin of eating that fruit,
dhambi ya kukula kwa lile tunda,
was equal to the sin of rebellion,
ilikuwa sawa na dhambi ya kule kukataa na kupuuza serikali.
Let me put it this way.
Wacha nikuweke hivi.
In chapter 3 verse 5.
Katika mlango wa 3 mstari wa 5.
There is a clear choice.
Kuna mambo ambayo yanaonekana kiwazi.
God spoke.
Mungu aliongea.
In chapter 2 verse 17.
Katika mlango wa 2 mstari wa 17.
So don't eat.
Usikule.
Or else you will die.
La sivyo mtakufa.
Satan.
Shetani naye.
Speaks in chapter 3.
Akasema kwa mlango wa 3.
And verse 5.
Na mstari wa 5.
Don't worry about it.
Ah, usijali.
You will not die.
Utakufa.
Clear choice.
Ah, hiyo ni uamuzi mara
mbili. Referendum.
Uamue kuamua.
Yes or no.
La ama ndio.
Eat, not eat.
Nikule nisikule.
God or Satan.
Mungu ama Shetani.
That was the choice of Jesus.
Hiyo ilikuwa uamuzi katika shamba la Edeni.
No longer small matter, is it?
Si mambo machaja mambo.
It's not a question of a mere fruit now.
Si swali la tunda sasa.
What did Adam and Eve choose?
The Adam na Eve walichagua nini?
They chose Satan.
Walichagua Shetani.
And rejected God.
Na wakamkataa Mungu.
They chose disobedience.
Walichagua kutotii.
Rejected obedience.
Na wakakataa utii.
They refused to worship God.
Walikataa kumwabudu Mungu.
And worshiped the enemy.
Na wakamwabudu Shetani.
Ladies and gentlemen,
ndugu zangu,
the sin of Eden was the sin of a challenge to the authority and government of God.
Dhambi ya Edeni ilikuwa ni dhambi ya kutia changamoto kwa serikali ya Mungu.
What other response did God have except to expel them from the
Eden? Unafikiria Mungu angefanya nini kama si kufanya kila alichokifanya mahali pale?
So when the sin occurs,
wakati dhambi inapotendeka,
treason has occurred.
Ile dhambi ya mauaji imefanyika.
Brothers and sisters,
ndugu na dada,
every sin committed under the sun,
kila dhambi inayofanywa chini ya jua,
listen carefully,
sikia vizuri,
every sin committed under the sun,
kila dhambi inayofanyika chini ya jua,
is a clenching of our fist in the face of Almighty God,
kuonyesha ngumi yako machoni pake Mwenyezi Mungu mkuu.
It is a spitting in the face of the Almighty,
kutemea mate usoni pake Mwenyezi Mungu.
Every single sin,
kwa kila dhambi moja inayofanyika,
carries such seriousness and severity before God,
inabeba hali iliyo mbaya sana juu ya Mwenyezi Mungu.
Adam the son of God,
Adam mwana wa Mungu,
family relationship,
ambaye ni ushirika wa kifamilia,
Adam the manager of God,
Adam ambaye ni mkurugenzi wa Mungu,
a legal relationship,
ambaye ako na ushirika wa kisheria.
But there's a third way,
lakini ya tatu hiyo,
in which Adam stands before God.
Adam anasimama machoni pake
Mungu. Adam stands before God as a representative of everyone that will come after him.
Adam anasimama machoni pake Mwenyezi Mungu kama mwakilishaji wa kila mmoja atakayekuja nyuma yake.
Everyone that will come after him,
kila mmoja atakayekuja nyuma yake anamwakilisha.
is represented in Adam.
Now,
that is not a strange concept, is it?
That
is the whole principle of democratic government around the world. We elect presidents, do we not? Do we elect members of parliament? Senators? Governors? We elect them to represent us. So for example, if the member of parliament of this region speaks in parliament, who is speaking? It's not just him. It is you who voted for him. That is what we call representation. Now God decided that Adam will stand and transact as a representative of every other human being. So you'll find that principle, for example, in Hebrews chapter 7, verse 12 all the way to 14. We are told that the Levites themselves paid tithes to Melchizedek many years before they were born. But how is that possible? Because many years before they were born, the Levites were still in Abraham. And so they paid tithes to
Melchizedek.
Representation. So Adam stands before God as a representative of all that will come after him. What does that mean? It means the success of
Adam
would be the success of his posterity. The assets which Adam will accrue before God will be passed on as benefits to his progeny.
Itaputishwa kama iliyo faida kwa watu ambao wanamfuata uzao wake.
But also the opposite is true.
Lakini pia kinyume ni sawa.
That the failure of Adam,
kwamba kila kuanguka kwa Adam,
will necessarily be the failure of his posterity.
Kwa muhimu sana pia itakuwa ni mwanguko.
The liabilities of Adam,
vile zote Adam ako nazo,
will also be the liabilities of his posterity.
Za wale watu watakao kuja.
So we read in 1 Corinthians chapter 15.
Kwa hivyo tunasoma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15.
1 Corinthians chapter 15.
Wakorintho wa kwanza mlango wa 15.
And verse 22.
Mstari wa 22.
Take us in Adam.
Inasema kama jinsi ndani ya Adam.
As in Adam.
Kama jinsi ndani ya Adam.
All die.
Wote walikufa.
His death was our death.
Kifo chake kilikuwa kifo chetu.
His guilt became our guilt.
Kukubali kwake kilikuwa kubali kwetu.
The same message Paul expounds the fifth chapter of the book of Romans.
Mambo haya pia Paul analeta katika mlango wa 5 kitabu cha Warumi.
From verse 12.
Kuanzia mstari wa 12.
All the way to verse 19.
Mpaka kumstari wa 19.
He says by one man sin came into the world.
Kupitia kwa mtu mmoja dhambi zilikuja kwa ulimwengu wote.
Sin came into the world by one man.
Dhambi ilikuja ulimwenguni kupitia kwa mwanadamu.
Somebody says.
Mtu akasema,
that doesn't sound fair. Where is the good news in that? I say to you too. One. If ever there was a better representative of men on earth, nay, scratch that. Perfect representative. It was Adam. Created upright in the image of God. Archetypal man. We couldn't ask for a better representative. Perfect in every way. Yet even he failed. But the second thing I'll tell you with regard to that principle is that as that principle was the way we fell in
Adam,
It is by the same principle.
Ni kwa hiyo kanuni pia.
We succeed in the second Adam.
Tunaweza kuwa na ushindi katika Adam.
Because the second Adam.
Kwa sababu Adamu ya pili.
Is also standing before God as a federal representative of all that who believe in him.
Anasimama machoni pake Mwenyezi Mungu kama mwakilishaji wa jamii zote na watu wote machoni pake Mwenyezi Mungu.
Adam the son of God.
Adamu mwana wa Mungu.
Adam the manager of God's estate.
Adamu mkurugenzi wa kazi ya Mungu.
But Adam the representative of all humanity.
Adamu mwakilishaji wa kila mwanadamu.
This is why when we came to chapter 3 verse 1.
Hii ndio sababu wakati tulikuja katika mlango wa Warumi 3:1.
We begin to understand what's going on here.
Kwa mwanzo 3:1 tunaanza kuelewa ile iliyokuwa
hapo. The man that is playing with fire.
Kwamba jamaa ambaye anacheza na moto huyu.
Is a man that is carrying precious cargo.
Ni mtu ambaye amebeba mzigo wa maana.
The man that is playing with fire.
Huyu jamaa anayecheza na moto.
Is a man that in fact carries legal responsibility.
Yeye mwanadamu ambaye amebeba mawajibikaji wa kisheria.
Satan often puts those things away from your mind.
Shetani aliweka hizo vitu zote kwa akili yako.
He puts them away from your mind.
Anaweka zote kwa akili yako.
When you are playing with sin.
Wakati unapocheza na dhambi.
Darling and flirting with Satan.
Unacheza na dhambi na kuongea na shetani.
It is the pressure of that sin that is in front of you.
Ni ile tu raha hiyo dhambi ambayo inaonekana mbele zako.
He keeps away those legal responsibilities.
Anaweka kando ile wajibikaji wa kisheria.
That image of God that is in you is obscured.
Ile sura na mfano wa Mungu ambayo iko ndani mwako inazuiliwa.
You become reckless.
Unakuja mtu ambaye haujali.
And that's Eve and that's Adam.
Na hiyo ndio Adam na Eve.
But you must understand.
Lakini lazima uelewe.
That the things you do.
Kwamba vitu ambazo unazifanya.
Have consequences not just for yourself.
Ziko na matokeo si kwako peke yako.
But also for others that are attached to you.
Lakini kwa sababu ya wengine pia walio karibu na wewe.
So here they are.
Hapa viko.
With this exalted space.
Kwa sababu kwa njia hii ambayo imeinuliwa.
This exalted privilege.
Nafasi na faida ambayo imeinuliwa hii.
And they are dancing with Satan.
Na wanacheza na shetani.
We are told in verse 5.
Naambiwa katika mstari wa 5.
Of chapter 3.
Mlango wa 3 wa mwanzo.
The choice is presented.
Kwamba uamuzi umepatiwa.
Adam and Eve choose Satan and rejects God.
Adam na Hawa wanaamua shetani na wanamkataa Mungu.
Every sin that you commit.
Kwa kila dhambi unayoifanya.
Is a choosing of Satan and a rejection of God.
Kuwa shetani na mnaokataa Mwenyezi Mungu.
But remember the promise.
Lakini kumbuka ahadi.
In chapter 2 and verse 17.
Katika mlango wa 2 mstari wa 17.
God doesn't make empty threats, ladies and gentlemen.
Mungu hafanyi tu vitisho zilizotupu ndugu yangu.
The maker of heaven and earth is not playing when he speaks to us.
Muumba wa mbingu na nchi hachezi anapoongea nasi.
The righteous creator is not trifling when he says you will die.
Muumba wa haki hachezi anaposema utakufa.
And so when Adam and Eve experiments with the word of God.
Adam na Eve wanapofanya mizaa na michezo na neno la Mwenyezi Mungu.
They recognize quite too late that they shouldn't have done that.
Wanagundua wakiwa wamechelewa sana kwamba hawangefanya
hivyo. I need to tell you.
Nataka nikwambie.
That in verse 5.
Kwamba katika mstari wa 5.
As soon as Eve reached out and took the fruit.
Wakati Eve alipofikia na kuchukua zile tunda.
That death which God promised happened at that time.
Ile kifo ambacho Mungu aliahidi ilitendeka wakati huo.
Well, to be honest and to be frank, they didn't die physically.
Kwa uhakika na kuwa watu waaminifu hawakufukupa.
They continued to live many hundreds of years more.
Nilizaa zikufa sai waliendelea kuishi miaka kadhaa.
And the question must be asked then.
Swali lazima liulizwe kwa.
Did God lie or did Satan lie?
Eve alidanganya ama ni shetani alidanganya?
Well, physically,
kwa kawaida,
Satan seemed to have been correct.
Shetani anaonekana kuwa sawa.
You will not die.
Hautakufa.
But isn't it the same thing?
Lakini si ni sawa tunapo.
When we are tempted to sin.
Ni sawa tuna mambo.
To engage in that momentary pleasure.
Unapoenda katika tamaa za dunia hii.
To give that bribe to gain an advantage.
Unapeana kwa kushurushwa na kupata ile hapo.
Oh, there are those two voices in your head.
Kuna zile sauti ndani ya akili zako.
Oh, you will be. Okay.
Kwa utakuwa sawa.
Atafanya no, you will be not okay.
Lakini hapana utakuwa sawa.
But physically,
lakini kawaida,
it would seem to give you pleasure.
Itakupatia furaha.
It would seem to give you advantage.
Itakupatia hali ya kuwa na hali ya afu.
There is a way that seemeth good to a man.
Kuna njia ambayo dhambi zaonekana njema machoni pa mwanadamu.
But the end of it is destruction.
Lakini mwisho wake ni uharibifu.
Physically, they don't die.
Kikawaida wakufi.
But spiritually,
lakini kiroho,
the lights went off.
Taa zinazima.
The lights went off.
Taa zinazima.
Darkness came in.
Giza kinaingia.
Spiritual death occurred.
Kifo cha kiroho
kinaendelea. Because God had said,
kwa sababu Mungu alisema,
the day you eat of this fruit,
siku utakapokula kwa tunda hili,
that day,
hiyo siku,
not a day later,
sio siku nyingine,
you will die,
utakufa sayo.
So spiritual death happened here.
Kifo cha kiroho kilitendeka.
Oh, the results are catastrophic.
Matokeo ya mambo haya.
The results did not take time to kick in.
Matokeo hayakuchukua muda kuingia ndani.
Immediately.
Haraka sana.
Verse 7.
Jago saba.
We are told they recognize.
Ndio wakagundua.
That they are naked.
Kwamba wakouji.
Well, there's a problem here.
Kuna shida hapa.
What has happened?
Nini kimetendeka?
In chapter 2.
Katika mlango wa pili.
And verse
25.
The man and the woman.
Mwanamume na mwanamke.
Were both naked.
Walikuwa uzi.
And they were ashamed.
Na wakuwa na aibu.
But in chapter 3.
Lakini mlango wa 3.
Verse 7.
Mstari wa 7.
They are naked.
Na wakuwa uzi.
Now they are ashamed.
Sasa wakuwa na aibu.
Something has changed.
Kitu kimebadilika pale.
The lights went off.
Taa zimeenda.
Darkness came in.
Giza kimeingia.
Spiritual death.
Kifo cha kiroho.
And this is what I'm calling.
Na hiyo ninaita
negative exposure.
Hiyo ni kujiachilia katika hali isiyo kuwa nzuri.
Nakedness in scripture.
Uji katika maandiko.
Refers to exposure.
Inaonyesha kujiachilia, kujionyesha.
Not just to Satan and to the ravages of sin.
Si kwa Satan, kwa Shetani tu na matokeo.
Ladies and gentlemen, to the very great displeasure of Almighty God.
Lakini ndugu yangu ni kwa ukuu wa kutokuwa na furaha machoni pake Mwenyezi Mungu.
They find themselves exposed.
Wanajipata wako uji.
The glory of God is left.
Utukufu wa Bwana umewatoka.
They are exposed.
Wamewachwa uji.
Verse 8 of chapter 3. They are now not eager for fellowship with God. They are hiding from God.
Natamaye ushirika na Mwenyezi Mungu amejificha.
Notice how sin multiplies.
Sasa angalia vile dhambi zinaongezeka.
See how sin multiplies.
Angalia vile dhambi zinaongezeka.
Rejection of God, verse 5.
Kataa Mwenyezi Mungu, mstari wa 5.
Verse 7, negative exposure.
Mstari wa 7, wanajiachilia ki kahali ya kutotoka kutowezekana.
Verse 8, number 3, now they are hiding from God rather than having fellowship with God.
Aya tatu sasa wanajificha kwake Mwenyezi Mungu kuliko kuwa na ushirika na Mwenyezi Mungu.
This has always been a trait of humanity ever since this time.
Hii imekuwa tu ndio miguu na utembei wa mwanadamu kutoka wakati huo.
Men are always hiding from God.
Wanadamu bado wanajificha kwake Mwenyezi.
That is what the apostle Paul says in Romans chapter 3.
Hivyo ndio vile mtume Paulo anaposema katika Warumi mlango wa 3.
In verse 10, verse 11 and verse 12.
Katika mstari wa 10, 11 na 12.
He says no one is righteous.
Amesema hakuna mwenye haki.
Not even one.
Hakuna hata mmoja.
No one understands.
Hakuna aelewaye.
Not even one.
Hakuna hata mmoja.
No one seeks after God. Not even one. Isaiah says in chapter 53, verse 5 and verse 6, we have all turned away, every man to his own way. Like sheep we have been scattered abroad. It began with Adam in verse 3. I imagine myself. Every time scripture says,
wakati wote maandiko yanaposema,
that God would come in the garden in the cool of the day.
Kwamba Mungu atakuja katika shamba la Edeni katika hali ya tulio la jioni.
To have a moment of sweet fellowship with Adam and Eve.
Wapo wakati wa ushirika mzuri pamoja.
Can you believe it? Can you believe it?
Je, unaweza amini?
God himself,
Mungu mwenyewe,
coming in the garden,
kuja kwa shamba la Edeni,
to have fellowship with them,
na ushirika na mwanadamu,
every day,
kila siku,
in the cool of the day,
katika ile hali,
and they were happy,
na walikuwa na furaha,
they looked forward,
walioangalia kila
the time of God's coming,
wakati wa Mungu kuja.
Psalm 16,
Zaburi 19,
verse 11,
mstari wa 11,
in the presence of the Lord,
mbele zake Bwana Mwenyezi,
there is fullness of joy,
una ujazo furaha,
and in his right hand,
katika mkono wako
na Mungu. Precious forevermore.
Ni muhimu kwa wakati wote.
Psalm 27.
Zaburi 27.
This one thing I have desired.
Na kitu kimoja nimetamani.
And that do I look for.
Na kila ambacho natazamia.
I may dwell in the house of the Lord.
Katika nyumba ya Bwana.
Forever.
Kwa maisha yangu.
Psalm 23.
Zaburi 23.
I will dwell in the house of the Lord.
Kwa nyumba ya Bwana.
Forever.
Kwa maisha yangu yote.
That is man at his perfection.
Hiyo ni mwanadamu katika ukamilifu wake.
But the lights have gone off.
Lakini wakati taa zimeenda.
Spiritual death has set in.
Kifo cha kiroho kimeingia.
They no longer desire fellowship with God.
Hawatamani ushirika na Mungu tena.
They are always running away from God.
Wanakimbia Mwenyezi Mungu.
Now a few Sundays I was preaching in our church pulpit.
Jumapili chache nilikuwa nahubiri katika kanisa.
And I said one of the ways you know a brother is getting lost.
Njia moja ambayo unajua kwamba ndugu yetu anapotea.
And a sister is getting lost.
Na dada yetu anapotea.
They begin to shun the fellowship of God.
Wanaanza kuhepa ushirika wa Mungu.
They no longer have that desire.
Hawana tamaa hiyo.
To fellowship with God.
Ushiriki na Mungu.
That's what you have here.
Hiyo ndio yenyewe hapa.
In verse 10.
Katika mstari wa 10.
The fourth thing.
Jambo la tatu.
That defines this spiritual death.
Anaelezea hii kifo cha kiroho.
Fear.
Woga sasa.
Is in the garden.
Yuko ndani ya shamba la Eden.
Never before.
Haikuweko.
Never before.
Haikuweko.
Has man been afraid?
Mwanadamu alikuwa mwoga hata wakati wote.
But fear.
Lakini sasa uoga
has come.
Imepatikana.
Now Paul reflects on this matter.
Paulo anaangalia kwa maneno haya.
In Romans chapter 8.
Katika Warumi mlango wa 8.
Verse 15 and 16.
Mstari wa 15 na 16.
For God has not given us the spirit of fear.
Kwamba Mungu hajatupa roho wa uoga.
But the spirit of love.
Lakini roho wa upendo.
Power.
Nguvu.
And of a sound mind.
Na wa akili iliyo sawa.
Scripture says perfect love casts away fear.
Maandiko yanasema kwamba upendo ulio mkamilifu unatoa woga.
There is no perfect love here.
Hakuna upendo mkamilifu.
There is no spirit of God here.
Na roho wa Mungu hapa.
And what is the result?
Na sasa matokeo ni nini?
Fear.
Woga sasa.
Number 5.
Tano sasa.
Look at the way Adam and Eve are responding to God.
Angalia jinsi Adam na Eve wanapo sasa jibu Mungu.
Verse 12 and 13.
Mstari wa 12 na 13.
Adam, what's going on here?
Adam, nini kinaendelea hapa?
Oh Lord.
Ah Bwana.
Stop my problem, really.
Shida yangu.
I mean, you understand.
Unajua.
That I didn't want to do this.
Kwamba singefanya hii.
But.
Lakini.
The woman.
Mke.
Whom you gave me.
Uliyenipatia.
All right, woman.
Aha, mwanamke.
Why did you do this?
Kwa nini ulifanya hii?
Oh Lord, it's not me. I never wanted to do this.
Nataka kufanya hii.
It's the snake.
Ni ile nyoka.
What we've got here is failure of repentance.
Ile tuko nayo hapa ni kushindwa kutubu.
Failure of repentance.
Kushindwa kutubu.
You could even say arrogance.
Ile tunaweza sema kwamba ni kiburi.
And so blame.
Ile ni mambo ya kutubiana. Mambo ya kutubia michezo ya kutubia.
When there is spiritual death and darkness.
Wakati kuna roho wa kifo kimeonekana ndani mwako.
People don't own up to their sin.
Watu hawaangalii dhambi zao tena sasa.
Oh, I am a good person.
Wanasema tu mimi ni.
I mean, how many times have you heard that?
Ni mara ngapi umesikia maneno haya?
Somebody says I'm usually a good person.
Mimi ni mtu tu mzuri kila wakati.
Except when I'm provoked.
Lakini tu unaponiingilia ndio nitakuwa mbaya.
I'm generally a nice person.
Mimi ni mzuri tu kabisa mchungaji.
I'm not bad.
Mimi si mbaya.
But when you come on my wrong side.
Lakini ukuja kwa mkono mbaya upande wangu.
Always pushing the sin away.
Kila wakati kusukuma dhambi mbali.
Number 6.
Sita.
We're in chapter 4 now.
Katika mlango wa 4 sasa.
For the first time.
Kwa mara ya kwanza.
We meet this feeling of jealousy.
Tunaona hii hali ya kuwa na wivu.
And deception.
Na ile ya udanganyifu.
Jealousy.
Wivu
and deception.
Na udanganyifu.
Feelings that we've never seen before this darkness came in.
Baada ya kuona wakati giza ilikuwa jangia.
Cain is selfish.
Cain sasa ni wa binafsi.
Is jealous of his brother.
Hako na wivu na ndugu yake.
And he deceives his brother.
Na anadanganya ndugu yake.
Says let's go out.
Anasema tuende nje.
And he goes to kill him.
Na anaenda kumuua.
We never saw that before.
Hatukuona hiyo.
What has happened?
Nini kimetendeka?
The lights have gone off.
Taa zimeenda.
There is darkness now.
Kuna giza sasa.
You could say number 7, marital relations have gone south.
Ungesema sasa hali ya ndoa imeenda kila mahali.
Adam who loved his wife.
Adam ambaye alipenda mke wake.
And wanted to protect his wife.
Na alianza kumlinda mke wake.
Literally now throws his wife under the bus.
Sasa anatupa mke wake mbele yake.
And say Lord if you're looking for somebody to punish.
Kama unataka mtu wa kuadhibu.
Behold I give you my wife.
Tazama nakupa mke wangu muadhibu sasa.
Battle of the sexes.
Yile sasa ni vita za jinsia.
Eve as well. There is a struggle now. Mother is in the garden. You see that in chapter 4 verse 8, where Cain kills his brother Abel. You see it in Genesis chapter 4 verse 23, when a man called Lamech is literally boasting of killing man. What has happened? The lights have gone off. Darkness has come in. Polygamy. The idea that I can marry more than one woman is as a result of that darkness.
Lamech
speaks not to his wife, but to his wives. Terrible, terrible, terrible. But the worst thing that could ever happen as a result of this darkness, this fall, is in verse 23 and 24 of chapter
3.
God now sends them out of Eden. No more fellowship with God. Oh, ladies and gentlemen, better that the Lord punishes me any other way. But do not cast me from your presence. Do not cast me from your presence. Do any other thing for me. Take my wealth away. Take my health away. But leave me in your presence. And so David, when he had sinned against God, and God begins to deal with him, in Psalm 51 verse 9 and 10, David cries out and he says, do not cast me away from your presence. Do not cast me away from your presence. The man and the woman are cast out of the presence of God. What has happened here, ladies and gentlemen, is God has declared war. There is now hostility between God and man. Now, brothers and sisters, this is an important element to grasp in the gospel. Please listen. The gospel presents man as an enemy of God.
Biblia inawakilisha mwanadamu ambaye ni adui kwa Mungu.
There is hostility.
Kuna ile hali ya chuki.
Not only are they sent out,
si kwamba wamefukuzwa,
but God puts angels,
lakini Mungu anaweka malaika,
and flaming swords,
na ile panga zinazowaka moto,
to guard the gates of Eden,
ili walinde shamba la Eden.
But this man doesn't return.
Kwamba huyu jamaa sirudi.
Paul says in chapter 5 of Romans, verse 6 all the way to verse 10, while yet we were still sinners, while yet we were enemies of God, enemies. Romans chapter 1 verse
18,
the wrath of God has been revealed against all children of disobedience. Psalm chapter 5 and verse 5, Psalm 7 verse 11, God is angry with the wicked every day. If we are going to understand the gospel correctly, if we will understand and preach correctly, we must not cheat men that God loves them and has a wonderful plan for them. We must tell them that there is enmity between them and God, that there is an angry God in heaven whose kingdom is being threatened, is being insulted every single day.
Ambaye ufalme wake unaendelea kuanza kupatiwa hali ya vitisho kila wakati.
This is important.
Ni muhimu sana.
That man stands this way before God.
Kwanza mwanadamu anasimama namna hii
machoni. A hostile rebel and a criminal in the presence of God.
Ambaye amekufuru na ako katika hali ya chuki.
Now we have very few minutes left now. And so much material to work through. I told you my notes are available, so I don't have to work through all of it. So let us answer very briefly.
Out of that discussion of Genesis chapter
3,
what is the nature of our sinfulness? What is that nature of our sinfulness? I say, number one, it is natural. You could say hereditary.
Ni ya kurithi.
We are born sinners.
Tumezaliwa wenye dhambi.
Born sinners.
Tumezaliwa wenye dhambi.
Nobody is born innocent. No one.
Hakuna mtu amezaliwa pasipo kuwa na dhambi.
Children are not angels.
Watoto si malaika.
They are little criminals, born sinners.
Ni watenda dhambi wadogo waliozaliwa wakiwa wazazi wenye dhambi.
Psalm 51. Verse 5. David says, in sin did my mother conceive me. I was born in sin. We know this is true. Because as soon as Adam falls, when they give birth to their children, their children do not learn to say a lie. Nobody took Cain to a school and told him jealousy feels like this. Nobody took Cain to school and told him this is how you murder somebody. When they are born, they are born sinners with a proclivity, propensity to sin. So this is the nature of our sin. We are born with it. It's a problem we are born with. In Adam all die. Secondly, it is comprehensive. Our sinfulness is comprehensive. It is total. I'll take you to chapter 6 and verse 5. And God saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every thought of the imagination of his heart was evil. Every thought of the imagination of his heart was evil. Comprehensive sinfulness. Imagination comes from our thoughts. Our thoughts come from our hearts. What is God saying in that referendum? He's saying man's problem is his very source.
Ni ile ambayo kiini ni ndani mwako.
Where everything comes from.
Ndio mahali kila kitu kinatoka.
That is where corruption is.
Ile ndio uharibifu unatokea.
The problem is the heart.
Shida yake ni moyo.
I say to my students,
naongea kwa wanafunzi wangu,
at the heart of the human problem is the problem of the human heart.
Kwa moyo wa shida ya mwanadamu ni shida ya moyo wa mwanadamu.
When we were in DRC Congo, I think 2 years ago,
wakati kwa huko Congo miaka miwili iliyopita,
I heard my brother say,
nilikuwa ndugu yangu akisema,
our problem is not that we sin.
Shida yetu si kwamba tutenda dhambi.
Our problem is that we are sinners.
Shida yetu ni kwamba sisi ni wenye dhambi.
Comprehensive.
Ni mzito.
Every imagination of the thought of his heart.
Kila kusudi la wazo wa moyo wake.
I will tell you later on, perhaps tomorrow, that the remedy cannot be character reformation. The remedy has got to be a change of heart.
Atakwambia kwamba matokeo si kubadilisha tabia, bali matokeo ni kubadilisha moyo wenyewe.
What scripture elsewhere calls a circumcision made without hands?
Wale maandiko yanasema kwamba ni tohara iliyofanywa pasipokuwa na mikono.
Ezekiel 36 verse 26 and 27 calls it a surgical intervention when God removes that dead heart and grafts a new heart.
Ezekiel 36 mstari wa 26-27 anasema kwamba ni ile upasuaji ambayo Mungu anabadilisha moyo wa mawe na kupeana moyo wa nyama.
It is comprehensive. Number three, it is exclusive.
Hiyo ni ya kila mtu.
Ni ya kipekee. Exclusive.
Ni ya kipekee.
Again, chapter 6, verse 5.
Mlango wa 6 mstari wa 5.
Genesis.
Mwanzo.
And God saw,
na Mungu akaona,
that every imagination,
kwamba kila kusudi,
of the thought,
ya wazo,
of his heart,
wa moyo wa mwanadamu,
is only evil. Only evil.
Peke yake ni mbaya.
In other words,
kwa mambo mengine,
take the sum total
yote,
of every thought,
kwa kila kusu,
wazo, of every imagination
kwa kila wazo lote,
that is in the heart of man.
Kwa moyo mwanadamu,
take it all.
Yote
try yake. To find one
moja
which
nzuri,
is good.
Ambaye ni nzuri,
you will not find
utapata.
At least in the estimate of God.
Kwa ile kusudi ya Mwenyezi Mungu.
Exclusive sinfulness.
Ni kubwa na mzito.
So it's not just hereditary.
Si ya kuridhi tu,
and comprehensive
na mzito,
but the testimony of God, not the apostle
Mungu, si mtume,
is that it is exclusive.
Ni kwamba ni ya kipekee.
There is nothing that we do,
hakuna chochote tunachokifanya,
as human beings,
kama mwanadamu,
that can be accounted good before God.
Ambaye inaweza kuhesabiwa machoni pake Mwenyezi Mungu.
Now Isaiah,
sasa Isaiah,
in chapter 64,
katika mlango wa 64
and verse 6,
mstari wa 6,
he says,
nasema hivi,
that even our righteous deeds,
hata matendo yetu mema,
forget the bad ones,
wacha mabaya,
the ones we think are good,
yale ambayo tufikiria ni mazuri,
the ones we account nice,
yale ambayo tunasema ndio mema sana.
Isaiah says,
Isaiah anatuambia,
they are like filthy rags,
ni kama matambara machafu.
Only evil,
ni mabaya.
Exclusively evil,
ni mabaya pekee.
Romans 3,
Warumi 3,
no one is righteous.
Hakuna aliye mwema.
Not even one.
Hata mmoja.
No one understands.
Hakuna aelewaye.
Not even one.
Hakuna hata mmoja.
No one seeks after God.
Hakuna mtafutaye Bwana.
Not even one.
Hakuna hata mmoja.
Exclusive.
Ni ya kipekee.
Chapter 13 of Jeremiah.
Mlango 13 wa Jeremiah.
Verse 23.
Mstari wa 23.
Can an Ethiopian change his skin?
Je, Mwethiopia anabadilika?
Can a leopard change his spots?
Je, chui anabadilisha?
So can you change and do good or accustomed to doing evil?
Ndivyo aliye wakusudia kufanya mabaya.
Only evil can come out of our deeds and thoughts.
Peke yake inaweza toka katika mawazo yetu mabaya.
So in Romans chapter 3 and verse 20.
Katika Warumi 3:20.
The apostle Paul says.
Mtume Paulo anasema,
by the works of the law,
kwa matendo ya sheria,
by the things we do,
kwa mambo ambayo tunafanya,
no flesh,
hakuna mwili,
no flesh,
hakuna mwili,
shall be justified,
itaweza kuhesabiwa haki,
in the presence of God,
machoni pake Mwenyezi Mungu.
Let's bring this to a close.
Wacha tulete hii kwa mwisho.
The fourth characteristic of this sinfulness,
nne tabia ya nne hii dhambi,
say number one,
nisema ya kwanza,
it is natural, hereditary,
ni ya kawaida na ya kurithi.
Number two,
ya pili,
it is comprehensive,
ni mzito sana.
Number three,
number three,
it is exclusive,
ni ya pekee.
Number four,
ya nne,
it is perpetual. Perpetual, unceasing, ongoing.
Haiwezi yakaisha, ni ya kuendelea.
There is not a single moment where a man doesn't stand before God as a sinner.
Hakuna sekundi dakika ama saa moja ambaye mwanadamu anaweza kusimama machoni pake Mwenyezi Mungu pasi na dhambi.
Oh, go back to chapter 6 and verse 5.
Rudi kwa mlango wa 6.
And God saw,
na Mungu akaona,
that every imagination,
kwamba kila kusudi,
of the thought,
na wazo,
of his heart,
kwa mwanadamu,
is only evil.
Haya siku zote.
What's the next word?
Lingine gani?
And continually so.
Na inaendelea hivyo.
Perpetual.
Ni ya kuendelea.
There is no time.
Hakuna wakati.
Ladies and gentlemen.
Ndugu zangu.
No time.
Hakuna wakati.
Not a second.
Hata sekunde.
Not a nanosecond.
Hata juzi ya sekunde.
Where you and I can stand before God.
Ambayo mimi na wewe tunasimama
and say, now at this moment in time. Now at this very minute.
Ni wakati hii ni dakika hii.
I'm actually alright.
Mimi niko sawa.
None.
Hakuna.
None.
Hakuna.
You say, but what about when I'm repenting?
Lakini namna gani wakati za tubu?
Filthy rags.
Ni matambara machafu.
Filthy rags.
Hiyo tauba ni matambara machafu.
What about when I've gone to the mountain fasted for 7 days?
Nikapoenda mlimani ngolo moto kutupa kwa siku saba.
And come down with the glory of God on my face.
Rudi na utukufu wa Bwana kwa macho yangu.
What about that time?
Itakuwaje?
Filthy rags.
Ni matambara machafu machoni pake Mungu.
There is no time, ladies and gentlemen.
Hakuna wakati.
That is why the scripture has taught us to pray always.
Ndio sababu maandiko imetufundisha tuombe kila wakati.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu Kristo.
Because every time I say in the name of Jesus.
Sababu kila wakati ninaposema kwa jina la Yesu.
I am entreating heaven, I'm pleading with God.
Ninaulia na Mwenyezi Mungu.
And I'm saying, Lord, it is not me standing before you.
Mungu niliyesimama mbele yako.
It is Christ himself standing before you.
Yeye amesimama mbele yako.
Because if I am to stand,
kama ningesimama,
I will be consumed.
Mimi ningekuliwa na moto.
Because there is no minutes.
Kwa sababu hakuna zile.
No seconds.
Hakuna sekunde
yoyote. That I stand before God righteous.
Mama machoni pako nikiwa mwenye haki.
Now this understanding then,
sasa kuelewa huku duku,
will help us. When we begin to present the gospel response to such a situation. If you do not understand that, you will present a weak social gospel. I say failure to grasp this terrible morass. Man will never be broken by the gospel. Never broken. Never broken. But also, the kind of people will find coming to church, coming to say they are saved, will be non-converted people who simply embrace the religion. If we don't understand this condition of man, man a sinner before God, we will never understand such a salvation as drastic, no less extreme than the death of the Son of God on the cross. And so the last address I will make with you before my testimony will be putting the cross at the center. For such a morass as we see requires a salvation no extreme than the death of the Son of God. This is man the sinner. Did you understand this? Did you come to grips with this? Did you see yourself undone before God, the righteous Creator? Did you see how severe, how grave your situation is? I said to people, just last week I was in Mombasa addressing the Joint Congress of WTC in Mombasa. I'm closing now. And a student asked me a question. He said, why shouldn't we lead people in the so-called sinner's prayer? You know, people don't know how to pray, so let's lead them. I said, that's not the failure of ignorance on their part. It's a failure of the message preached. For if this situation does not become clear to fallen men, they will think they are doing Jesus a favor. So we will cajole them and entreat them. Please close your eyes. Don't be afraid. Don't be ashamed of Jesus. Just lift up your hands. Everybody close your eyes. So that we kind of entice them to come. But if they realize the kind of situation they are in, they will not need that kind of gimmickry. So the gospel requires that man the sinner be properly explained. You must explain God the righteous Creator. You explain man the sinner as well. And then they can come to Christ legitimately and truly. Lord, we thank you now. Because this is your word. And this is your gospel. Pray now this afternoon that you impress these words upon the minds, consciences, and hearts of my hearers and cause us to return to the proper preaching of the gospel for the glory of your name, the advancement of your kingdom, and the rejoicing of your chosen ones. We pray these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
Okay, thank you so much, Pastor Ellie.